ZambianGospel.com.
Mother, for all that you have been and for all that you are, I thank you. And with all that I am, I love you. This one is for you.
Maya, nimwe inyali andi panopanshi, nimwe tata. Maya, kwati Solomoni, infumu iya kwati shamano. Ubushiku nafuke me banka sa shobe mayo no kutasha bafintu wanchitila no kulomba uwelelo pafyo na kulufyanya fionse mayo atile
kansha fika ko
ine
kumulo ilelo we mwana
we mwana
nafika ko
nafika ko
ilo naishiva
ilo naishiva
ukati chachinde
Mashina ba pitile mayo ifintu wa pitile mo bakufyalwa kwandi ba mwansa ifilamba mwa poneshe imiso wa mwalilile bakuti inembe kumukobeko no mwana obe munu mamayo mumakululu nentampulo shove if you want chingilila Kuvaluani mayo ama pepo ayo upepa mayo
ancha fika ko
ene
kumulo ilelo
we mwana
nafika ko ilo naishiva
ilo naishiva
ukuti chachinde ulapepa
yeso wa
mweo
fika kuluke
fika kuluke
fika kuluke
yonse ifya kapa we mwana
Kulola, ukwaba batata Ukabebe, umwana wenu alikula Kavili embila, kabumba wakwe If you ma, wanshila pachalo Tafipendwa nefikumo No kumonwa na menso Fya sansama, umashiwi wa sosele Mumweo wa ikele Nelio watile
Kansha fika ko
Ile
Kumulo ilelo
We mwana
Na fika ko
Ine na fika ko
Ilo na ishiva
Ilo na ishiva
Ukuti chachinde Ulapepa
Uyulesa
Yeso wa mweo
Uwa makosa
Fika kuluke
Fika kuluke
Yonse ifya kapa we
mweo
ZambianGospel.com